Yo, 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 yo. Bolosa, bolosa, bolosa. In the name of Jesus, Jesus. My papers in a bow, me Jesus, me Jesus. Sija chupa mbao ni kona Jesus, Jesus. Wa life me mwala kuwa na Christ. Ka arif ni bears kuliko madao. Jesus, Jesus. Kwa na Christ ka arif ni best kuliko madhao. Mnifunge macho mawili, sibaki kuwa blind cause ina macho ya roho. Na na roll na his kind ata nifanye dhambi. Christ is kind na move from glory to glory. Na angels okay how am I na live by sword. Si live by flesh ya liopita sinduele. Na live day fresh on sema killing ni nyuele. But your dego ni hairless kwa life na zidi kuprosper. Shanky para hairless ameni show through. He'll never leave me aside. Niki walk valley of death, he will walk by my side. Niki anguka ni amisha anisha boss me slide. You only live once, boss hauna kupresi wang. Yendo way make a bat way yake iko naro. Full of Christ na kwa life yako hute baro. Uko rich mse hata wakunyime salo have faith. Cause yendo rock so far. The name of Jesus, Jesus. My papers in a bow, me Jesus, me Jesus. Sija tupa mbao ni kona Jesus, Jesus. Wa life me mwalao kuwa na Christ. Ka arif ni best kuliko madhao. Jesus, Jesus, Jesus. Kwa na Christ ka arif ni best kuliko madhao. Hey yo holy Christ, my life has been high school. From my temptation na heartbreak the high school. Ameni for love in a break the truth meter and in a faith. So siwezi sapa mi humu ita. Christ is the healer, Christ ni redeemer. Christ ni provider, ameni pa chenye sina. Ameni pa fullness na strength ya kiwina. I'm wonderful mate, na polosa ndiyo jina. With Christ I'm cooler, ameni vishandula. Ameni pa chakula, ndo siwezi ya budumula. Nkona Christ in heart in plenty. Faith richer than sent in him, there is everything. Borrow stick gently. Ameni jaza, ameni jaza, ameni jaza, ameni jaza, ameni jaza, ameni jaza, ameni jaza. Ameni jaza, ameni jaza, ameni jaza. Rona mwili ndo na live long. Kum praise like the name of Jesus, Jesus. My papers in a bow, me Jesus, me Jesus. Sija tupa mbao ni kona Jesus, Jesus. Wa life me mwalao kuwa na Christ. Ka arif ni best kuliko madhao. Jesus, Jesus, Jesus. Kwa na Christ ka arif ni best kuliko madhao. Yendo strong tower, boss strong power. Cause ameni for rest in his presence na doze. Ameni bamba head, shoulder, knees and toes. Yendo vine in my life so it means I grow. Yendo teacher in my life so kwa shetoni no. Yendo provider anazidi kunipa and more. Yendo king, king, king kwake deeper na go. Hata temptations they come kwake nita draw more. Ameni jaza, ameni jaza, ameni jaza. Rona mwili, ameni jaza, ameni jaza, ameni jaza. Rona mwili, ameni jaza, ameni jaza, ameni jaza. Rona mwili, gonna live long. In the name of Jesus, Jesus. My papers in a bow, me Jesus, me Jesus. Sija tupa mbao ni kona Jesus, Jesus. Wa life me mwalao kuwa na Christ. Ka arif ni best kuliko madhao.